studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedibe in studio tamani hande ono e jam hande alkam sare joy lewre february 2015 sapo jeddiyam jambudi misima chapane nay e joy le studio tamani bokar surun do kabaru juddo non jiri won do do moggi jande to eno hande on competitive wi de wattu basi hubbi hakkunde pelle murtude kanyi suka bambe kabar fa den toro de eno den no kejjado oni leñ mali o eno kanyun dum an han ko to mo noddi batu jujure alger neno kawrin do gouvernement o e den pelle dental bale jamaade en beltaaki fay seeda e rafi tabagol seriyaaji lelnirdi kabbarde ngol en kanyum e larme maligum ko daaka nokkure woter ko bamankobe kambe bamako be dun jidi e yedobe haalaji faabe kollita mette mabbe feewde e laamu o ngam wala fuu ko on wadi denno wadani sakiraabe mabbe bangal ndenaagu yimbe nayo nanganobe kanu de en dun joppitaama kenye an haa ko te jom en kabbarde nangu noobe nangi dinnoobe yimbe chapande njottin jiyo jabbaade nan anda ko dum ko yoppiti la sababu yoppiti golma bismillah mo do studio tamani basu hubbi kenyen kasi hakkunde pelle murtude en e sukaabe bambe kabarde faande toro de en le yin ngendi witin tabankornu ke yaado woni le mali an kanyu noddi en denno jama o fu e le batu juju refa kenyen yotto gouvernement o du e alger fedde fu jokka yalla an hota do dakino do en fa jam warta sabi de deriji tongano gilen nogay tati lewru me jabbindu en an han ko tede yalla lawol joy bongol du an tabita le jetti le fevire waro lu kede umar waygalu
kanko mungi hamdi horeje dum woni ministre ngodo le leedi meedi ndi wadi noddango fewde gube de fu farde mabbe yaade e batu juujuro holliti wiide be furdu homo fu holla anniya mudu yalla jam e deedere ana wad le leedi meedi ndi homo fu duttino moda metti mudun faande ko holliti wiide ko sa jeyno dum wori handen no nokku antiidi sanne dum wonono bonandaaji ganno to gawoto le yontere jabbinoone de ko holliti wiide wakkati joni o mila jarti jam e deedere nyibale nokko sabi dabare goddo fu wala le hen sinama lin ko fu kalda kawra kanko ministre dum woni kuminido hakkunde algerie leedi ele goddo mo kaldale koral mali woni juude mo holliti wiido mo mili jaati dum wonono jam e deedere wartale nokko jattaade wiide dum wonono gube arme de de ngoddi me dirde le sa haleedi meden di fuf kanje gube arme de ko be ngondi habude dum won le sa haleedi meden di to ko dum tan holliti ta wiide dum tinni dum wonono kaldale koral ngal wakkat jono kambe bambe kaborde fa dentiro ko e muye be fa yotto yono bambe kaborde biibe fa leedi di fecce be fu be biibe tawde te le hen dum wonono kawrtal mabbe kangal wadde to alger tongal fa be jaa yalla kaldale koral ngal an fuddita dum won do e jetti lewru fevrier warorum dum
basi hubbi bet hande kasi hakkunde pelle murtude kanyi suka mabbe kaborde fa dentoro be wiete be gacca be en gacca kanyi holliti wiide deejere fuddi wartude to sed seda ka nanno kejjaado emen la fe goto min kebay mumi ma jabbudo jabaade lamdi amen bete hande kejjaado bale jama hende no kewle jidi e yedobe halaji be en me mi wala o ko hubbi basi hakkunde de do pelle en fu en kona an han ko te goto fu an yidi wattenede hakkelle e do kandal aljingal en be kuliti mete mabbe dum e fi tabagol hono du hono hunde fu wona dugo kaborde ngol en na des du ñoo kanko mo lanndiri e mamoutou jabaté hore jo den do dental de do balé ke de ousmane diko
wonda sal ko fu yo yalla mon fu ananata e jete e le kaldal garawal aljengal torraji kewde an gondi e wadade le sahal dum fu yo famali e wallo be nin keba ko kinno ko wana dabare gonda do be yibbe hebde dole faabe keda do mawni e kaldal ngal yo dum wadi sobe daaki larme mali no goto fewde en jaaje fi do be nangi do be yibbe latade haldetebe lamu mali fa tawe hebta sago mun tagal mabbe e be gondi e warde yimbe bolum irude bomboje paade kewde e suppude desawal lamu mali tan wawi haddo o do golle
sakira betini neltrom mi jago modo e heldoji Facebook kany e Twitter studio tamani di on jarama
tamani
de emine lande kanyu wonde no happanoma en nangude yimbe ko yaate chapande njoy en nayo kenye fu won ko mi joppide nayo heddidobe juude mabbe be en anda ko dou sabbe ko sabbe bini yoppitide be en de no kenye député en den no jehi gawo tiagal war hore ganoto en o kanko beete do badjam ag hamatu kanko député mena ko jaati ardinobe do député kambe dum be baawi hono yambinoyde hono barminano tombe kanye yaade dudduwa noade e yimbe taton sakiraabe hono yimbe taton
waranoɓe toon ɓe enake ñen bambankoɓe wonɓe bamakoɓe ɗum daari ndenɓe daari daardi laamu o waɗa ko wawi fuu yalla deƴƴere e jaam ana e tornraji pawiɗe yimɓe mabɓe toon ɗi ana kuncco guila law wumaro e galo landodiri e Mohamed Almoctar kanko e mayga kanko woni hoorejo dental ɗeɗo Baale bambankoɓe joɗiɓe bamakoɓe kedde wumaro e galo
la commune de Bamba
commune Bamba o nde rebel yako immile saha leydi ndi fuu kamɓe ɓurata fuu tampude ɗum wonon le mali fuu e mangal muɗum wakkati joni laamu ana han darade darde muɗum ƴa yalla hono hay birta yimɓele Bamba ɓeɓe kayba jawlele goɗɗe toon ɗe fuuto sa ƴeewi wala ko woni darde laamudu sowona haybude hono yimɓele gomɓe le leydi mumen ndi ɗum windale sariyaji adunara Allah ndu fuuro wakkati fana han tawde yimɓeɓe dow laamoɓe jowata guikkeji mabɓe fati ɓen bonna guikkeji mabɓe
gam giggol hakku e hakkunde leyɗe men ɗiɗɗo woni hakkunde Mali Kaña e Turquie nden hoorejo leydi o yeehi toon ene tongi toon ɗereji ko fuɗdel talki joyyi nden noon an hano kote banggal final tawa ekkitagol golleji juuɗe kañum e ndenago yimɓe o dardi nden no kanko biyete Recep Tayyip Erdogan kanko woni hoorejo Turquie o enna yalla anam noto Mali banggal hunde fuu jokka bonandaji gaɗɗoji e dokka final tawaji tombudu to ene ɗi walde leyde aduna humanide kabaru hunde fuu dogotorakunde enna o mais kañum holliti wiide aduna yimɓe o nden noon an hano kote aduna hunde fuu no jokka yimɓe ñaw e bola on raaɓi koko yimɓe hewɓe kasem ley lewru janvier babaɗe muɗum laguine libria kañi e Sierra Leone fa jokka an hano ko tawede ana sulni jokka hono kanankoɓe leydi Mali ɓeɗen ɗum an hano ko tawede kedɗum maroygalu
ko omi solliti wiide le hen ko sa ƴeewi jonte e bola ɗe eɗen gondi e layude ɗum wonono ley leyɗeɗe afrique keeduɗe hirnangue ɗe to Sierra Leone to laguine kañe libria ɓe kolliti wiide ko foti yimɓele temdere noga e nayo kañen gondi daɓaɓe le yontere ƴaɓɓinoon nde koɓe kolliti wiide le hen ko tawede hono jamaɓe gondi haɓude jonte ɗe fuur sa ƴeewi ley laguine to kañe Sierra Leone ɓe mbi jonte ɗe ɗen gondi e layude jaadi ka fa hande jamana hani hokkidirde juuɗe ɓe gaɗa immaɗe mabɓe tan fa ɓe kaɓa e jonte e bola ɗe sa ƴeewi ko waɗi so ɗum ɓeydi lañude duuɗi ɗum woni hono ɗati kokka ɗi ɗum woni ko jama o rewata to laguine toɓe kolliti wiide hono yimɓele sappo e goho dawaɓe tonɓe fuur hono neɗɗo iwɗo le jonte e bola ɗe jaati ɓe memi on nokkuduɓe kolliti wiide woɗɗa kodowar nokku goɗɗo ɗo ɗon mbi jonte ɗen jiya to guine to sa ƴeewi ɗum woɗɗa ɗum wonon le keeri Mali ɗi sanne laamu Mali o kañe laamu Sénégal oɓe gondi hokkidirde juuɗe fa ɓe jiide ɗum woni hono laamu koɓe laguine ɓe ɓe ƴeeyalo no ɓe ɓeydirta bowɗe mabɓe fa ɓe cakko jonte e bola ɗe fati ɗa naata e Mali Kaña e Sénégal
Mali o kañum sellinino wiide ñaw e bola o timmino e leydi ndi guila e sappo e jetti lewru janvier wandondu e no ɗum haɗali ɓe wiide homo e meɗen fuu tiiɗa e hono dabreji teedorɗi goduɗo ɗi ena Oumar Waygalu landodiri e marka ceeda kanko humani yeɗugol haalaji ministre dogotoraku to en nakkiɗeɗen Ousmane Dikko
enen ɗo Mali ɗo e ndenaki ɗum waɗi somin gondi hande e sembinade e yettinigol kabaruji fa yimɓe gattana hakkillo ñaw o ñaw e bola puntuɗo Mali ɗo o e caggal leydi ndi ƴuuri so leyɗe ɓaɗi ɗen biltaki enaga Mali gadu en tilaki ñalaɗe ƴaɓɓiɗe ɗe o funti ley guelle laguine ɓattiɗe keeron Mali sigiri e nokkuji goɗɗe fuu ñaw o nangui yimɓe ndenno kana yimɓe gattana ɗum hakkillo
kiraɓe ƴeewa ko woddanno banggal révision ŋaji hollitide beyte hannde woni ko gouverne tumbuti keso o kam mbiyeteɗo Adama Kansa fuɗɗiti golle kanko an hano kote lonti nden no gonno to mbiyeteɗo Mamadou Mangara o Adama Kansa kanko wonno jokko ɗiɗo mo gouverneur gawo ena leyɗe europe noti ni ɓe yewtereji hono hitande sappo e goho ɓerde nde enen finatawaji dande rane no seguto ene ɓe notorije ɓe ndeɗo ɗiɗo finatawaji ko yatta e sappo capantati e jetti million ndenno kalisi sefa keñe woni ko keƴaɗo europe o mbiyeteɗo Richard Zink kanko o humpiti o kabaru l'école kuccala biyeteɗo jile ñogo o en kañum ɓami anniye wallude ko foti jokka atime en capantato en jeɗɗo en fa ɓe janga toon mere mere ɓe ñammine mere mere ɓe gurne toon an hano ko tawiɗo hunde fuu ko wonno jokka ko woni kabaru mabɓe fuu yallan ɓame toon mere mere saabi ɓe banggal ɓe etame dental Mali e leydi alma kañum ɗo dondi ɗiɗo alimusaɗɗaji beyte o jannginoɓe lycé bannamaɓe kañum ɗum ɓami anniye yaade e murtere hakke balɗe tati gam rafi jannginoɓe won koɓe gala to en banggal jande ndeɗo galɗo ɗengal wiyetegal almalngal en ɓe jaari koyɗe mabɓe guila lycé mabɓe to fa ɓe jottoyi jokka hono to préfet mabɓe to en sakkiraɓe on kumpitama wiide hunde fuu ko wattu basse huɓɓi hakkude pelle murtude kañi ɓannoɓe keɓarɗe fa jokka hono dentoroɗe nokku biyeteɗe tabankor ɓe dental Baale jama beltaki fes e rafi tabagol sariyaji lelnirde kaborde ngol en nan dana bambankobe dum joodi bamako do kolite metta mun fewde e lamu on ngam hunde fu wadnali sakira mabbe wobe bambatobe bangal denangu yimbe nayo nanganobe kanobe en dum men de wi jo en kaborde bombe be dum be njoppita makke nyen sakira be dum wonno do en munyi sel sabi yewtere pour la quoi na wodi.